Yes, sir. A woman is a woman, we call her a woman. It does not matter where she come from. South Africa, Namibia, Nigeria. Cut. Come on. Kemarata ka mebala kemarata ka go tlotla le monna kemarata ka dikiro le matsogo le go boka le monna yeah ke se paka ke mo libile ke batla go mo itse ka lena yeah e se khale tlebe ke batla go bona le mafata ka maina ka mo supetsa ditile ka mo sebela basimane ba ile ka mo sebela tse mona te mathaka ba makala ke peile yeah ke se paka ke mo libile ke batla go mo itse ka lena yeah e se khale tlebe ke batla go bona le mafata ka maina. Wosa, come on. Mafatshe mafatshe mebala mekgato ke gasa setso ko bathong ke gata kgakala ke tswa ko bapong ke rwele merwalo gare ga manong ke apere mebala ke a wela dilong ka kuka dipeke tsa makaleke ke ka beke le beke namagara beke ka ngapa metshetse ka senya metshetse ka kgotlhelela jaaka pelo ya madiba mosadi tirong ke mo bona ka khiba malome thiba pelo e jele serati magato ke gore lerato le tisa magadi kopanya magae ba bitsa ditsala badiri masika. Come on. Osa. You're gonna love it.
Love it, love it, love.
You're gonna need it. You're gonna love it.
Love it, love it, love.
You're gonna love this beautiful African woman. You're gonna love this beautiful African woman. Africa, Zimbabwe,
Botswana,
Nigeria, South Africa,
Ethiopia,
Namibia,
Algeria,
Tanzania,
Mozambique.
You're gonna love this beautiful African woman. Woza.
Ke mosadi wa moAforika bontle jwa go bona mabotobotong ya re ke mo tshela maokeng a boamparatere African woman mmele ga e seng mangwana wa mmala wa sebilo ke mosadi thekela thoko a mariga ga a re the o ile go e tshwara ko bogaleng thipa botshelo mathata mawelana bona jaaka a thetha nnyaa ga a thethe ke mabela o ipela ka tsalo mosadi wa moAforika you are the pure perfection of the creator matlho a gago a galalela jaaka naledi ya botlhaba ga e le mmele o katogile monyo matshwaro ke sa bue ke go boka jaana cause you are an African woman.
Ke morata ka go tlotla le monna ke morata ka ditiro le matsogo le go boka le monna yeah ke se paka ke mo libile ke batla go mo itse ka lena yeah e se khale tlebe ke batla go bona le mafatla ka maina ka mo supetsa ditile ka mo sebela basimane ba ile ka mo sebela tse mona te mathaka ba makala ke peile yeah ke se paka ke mo libile ke batla go mo itse ka lena yeah e se khale tlebe ke batla go bona le mafatla ka maina yeah.